kona. Crocs na socks baby ni kona. Crocs na socks baby ni kona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house na sitoki please ni kona. Crocs na socks baby ni kona. Crocs na socks baby ni kona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house na sitoki please.
Ati Crocs na socks all girl them bounce. Mi ndio sauce na kutreat kama toast. Shika mtoto manze cho mos. Usimurukie manze cho kama host. Kwa his game sisi ndio ma wild boss. Ata kujo medunga dong atu die form. Shika mrembo shika mtoto take it slow. Wine fame body suna joni psycho. Kumedunga saa yako iko. Napenda Amina wakia Michael. Na pia ukilalisha na pita na wako. Warembo ndani ya keja manze kwa mpigo. Ebu ngewone kama utachikishiko. Alini chochako home kumbia kwa kamweredo.
Nikona Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house. Nasi troki please nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house. Nasi troki please.
TikTok saini time yanginyo. Chiki juu chini ni ma Crocs na ma socks. Isi ya wengi ini ya ma wild boss. Ati nangatamu kama mkate ime toast. Shika mrembo shika makali uneza shika both. Kata tenje zori batu tabonge kwa booth. Kama ni mafom deli ziu kuwa most. Seko ikikam lazima tute lock. Geza boro siu mege uza bombo. Crocs na ma socks imefika Portmo. Luku imeweza na toja Colombo. Chapanisha kam lango ni mitiresho.
Nikona Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house. Nasi troki please nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house. Nasi troki please.
Dirty be my name, gala dance for me. Na mina party till morning, you don't have to leave. Nasika super kame fry. Na hisi joking kuna wasani wa merasto pelekwe wui. Kuzo wanajidu sana kama watui. Wana run to kimoth bada wajaze puri. DNA origi, how photocopy. Lines hao zime run, tazi flash kwa poti. Napendo ki umedunga hiyo booty shot. Ruka kidogo shake your back, nione what you got. Chopi kwenye street, sindo kusema.
Kamu nifuate, mipawa nita kuweka.
Nikona Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house. Nasi troki please nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby nikona. Crocs na socks baby na wam chillin in my house. Nasi troki please.